Yep. Okay. Papa
shara zangu shakulesha wanakupenda, shara zangu situweza mikutongoza, na mna uchungu mama imi mwenzio shakonesha ishara ato mihumeleli.
Kwani unataka je itisha mkutano ndo ni onge au nifanye je shoki ya kwa mifano unitaki tu
taka nibandike vipeperushi jiani, wanasha kuonesha ishara zangu utaki kuzielewa.
Au ndo viwango napovaa mimi mwenzio, na vizuri sinavyo ndo nitaki mwenzio.
Pendo langu ni kwako bado mihunelewi,
ishara zangu shakulesha wanakupenda, ishara zangu situweza mikutongoza, na uchungu mama mimi mwenzio shakonesha ishara ato mihumele.
Kama bili shalipa chochote unachotaka kukila, iwe urojo sambusa chochote unachotaka kukila, usafiri shalipia taxi kila kona ya Zanzibar. Sina choyo kiroho safi, ishara zangu taki kubali, si lazima mimi ni kutonguze, ishara zangu ni kwako.
Kama tapata takusa simulia moja, kama tapata takusa. Kwa nini unanitesa? Kwa nini unaniumiza? Kwa nini unanitesa? Kwa nini unaniumiza?
Bill Ghetto, Akinato Records. Keep off of real top of the hook, I'm cheese again. On Tanzana, I'm where the gang to Miller. You're gonna bury black Tongue Nyama Papiri.
Tatakosa, mimi unanitesa.